Anataka two story. Lakini ana worry. Juchali yake ni worry. So now whisper his story. Juchali yake asi notice. So now whisper his story. Juchali yake asi notice. So momo kwenye mata na die to story. Lakini chini ya maji na talk niki worry. Na venyana ni touch itabaki meisosi. Lakini kitu moja na sao ni Nairobi. Lakini pia kesho itakuwa mwinengi. Alafu badaye atasema anaboli.
Kwasha atakutoibu na siji vile utadu but na die do.
Aye, indio luga ya mtaa wakipata hii rada. So kwa avoid such drama nika pick phone number kamshon tahala.
Hoppa.
Anataka two story. Lakini ana worry. Juchali yake ni worry. So now whisper his story. Juchali yake asi notice.
Ati pale back left. Wameketi pale back left. Acha ni wacheck. Hapo ndipo ilibidi niliwasha net. Yeah, niko verified Tinder. Niki swipe na wasida. Ule ni demo retro na jipa. Tena anagawa kushinda barista. Pesa pot pombe na bangi. Ziki red muku watari. Kika 30 sini kondani. Kwa mbili na KFC ya manchis. Nikizidi ni nagosho na kishada. Njoro amebonda nisivuke juu ya tapas. Inabidi na mdanganya na mabramba. Ginene ile nilibeba bukla nikibuaga.
Anataka two story. Lakini ana worry. Juchali yake ni worry. So now whisper his story.